many times do you pray a day? No. Do you pray?
Koja.
Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Hey. Kwako prayer ni siko mabada ya ibada. Uja give thanks for ina unataka anada. Umerauka uja bonga to your father. Ushashika kilaita una washa kishada. The Bible say devil is a devourer. Usipochunga ata kudivau ya. Unapakueka God closer. Pray repent kama una makosa. Nipo ku go down kwa magoti yo. Si ile time tuko kwa ngori yo. Anaiza kutiche ndo odijo. Babi mnati ama odijo.
Imagine uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray.
Uzuri wa prayer uliza Paulo na Sila. Walifungua milango za jela. Soja kauliza oma na wefwe nishina. Ikabidi amewajua jina. Shadrach, Meshach and Abednego. Mfalme akasema you can go. Kutoka leo tuta praise your God. Akakubali sanamu zake zinabo. Bila prayer me dead and gone. Bila prayer me dead and done. Musa kapasua bahari. Bila prayer wangeenda mahali.
Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke,
alafu ati unasahau kupray.
Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke,
alafu ati unasahau kupray.
Bila prayer me dead and gone. Bila prayer me dead and done. Musa kapasua bahari. Bila prayer wangeenda mahali.
Bila prayer me dead and gone. Bila prayer me dead and done.
Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke,
alafu ati unasahau kupray.
Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke,
alafu ati unasahau kupray.
Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke,
alafu ati unasahau kupray.
Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke,
alafu ati unasahau kupray.